basi alirudisha depo.
Ah, tulikuwa tumemwachia depo, lakini sasa juu sasa tulipata artist mwingine tukamuuliza, if you don't mind, kama unaweza turudisha depo, ndio tulipewa msee tuweze kufill your date bila kuachana na hiyo date tuipotee tu hivyo.
Yeah, yeah.
And they were more than happy to return the depo. So okay, big okay. Up to Burning Spear and the management.
So Nameless alikuja through so, New York pia?
So Nameless alikuja New Jersey.
Okay.
Na walikuwa na Wahu.
Oh, okay.
Na Mr. Lenny.
Yeah, walikuja wote watatu?
Wote watatu, mpaka na dancers.
Okay, na dancers?
Na dancers, walikuwa wajitolea. Yeah.
Na walipatiwa visa wote?
Oh yeah, kila mtu alikuja. Hiyo time nafikira.
See, ni after 9/11? Eko nene, episode 282, nikisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, tell a friend. Na leo niko na msee anaitwa the OG Master G, na OG Master G ni one of the first rappers hapa Kenya. OG ni aje?
Poa sana Mwafrika.
Ma nikuite Master G, kwa sunajua sasa nikikuita the OG, na kuna the OG Calligraph Jones. Inakami inakuwa ni tricky sana.
OG unajua lazima iyo O uweze kujustify. Like yeah, the yeah. O, you know, you have to have a certain, you have to be in a certain age group.
Yeah.
A bracket.
Mm.
So I'm the OG before the OGs.
Yeah, yeah. Alafu ulikuwa gati kwa rap group kwenye BMW?
Black's Most Wanted.
Yeah.
First rap group ever in Kenya.
Oh, okay.
Sindo tulisababisha hivi, tuka fungua scene.
Mm.
Tuka, you know, bring your genre, your music.
Yeah.
Wasi waliko wanapenda hip-hop, but your time waliko wanafanya tu American hip-hop. So tukasema sisi, we're not going to go that way. We're going to do hip-hop bado ndio, because at the end of the day, each and every sound of the drum you hear is an African beat.
Yeah, yeah.
So wezi tuambia tu walichukua hizo beats wakazipeleka sasa tisi tunaomba. No, no, no. We're just doing what we needed to do from before.
Yes, na sasa, sir. Nini ukikuwa, ukikuwa, this is early 90s ama? E-group ili form?
Early 90s.
Yeah.
Yeah.
So early 90s, what sort of hip-hop are you listening to?
Big Daddy Kane.
Yeah.
LL Cool J, Run DMC,
yeah.
The Message, Don't Push Me, cause I'm close to the edge.
Ulisikia the version ya nani? Mthoni Drama Queen. She's done her own version of that.
Of the same song?
Yeah, wow. Of The Message. But now she's talking about Kenya. So the way the Kenyan politicians
yes.
just push us to the edge.
I can imagine that. That sounds dope, man. Yeah. Nataka kuisikiza.
Yeah, ni dope, sana.
I'll check it out.
Yeah. So kuna hiyo time na nini? Because naturally, I felt like those days it was easier to listen to reggae music.
Mm-hmm.
So ulijipataje hip-hop?
So mimi actually background yangu ni hip-hop.
Yeah.
I am born and bred hip-hop head.
Yeah.
Kutoka, you know, days of kwanza. Ndiyo hata hiyo jina yangu ilitoka hapa Master G. So you know the first rap group in my 70s is in my 76 akina Sugar Hill Gang. So one of the main rappers alikuwa anajiita Master G, alafu mimi jina yangu ni George Kichobi, so sasa hiyo GG ikakuwa tu ni Master G. And then I used to like rap all their songs. I say the hip hop, the hip hop, you don't stop the rocker, you bam bam boogie, say up jumps the boogie to the rhythm of the boogie, the beat.
So you're young and
mbaya sana, lakini na rap mbaya. So me, my background has always been hip hop.
Yeah.
I had to go to chuo and nilisomea Coast. So
all some Coast.
Yeah, it was big over there. Break dancing ndio inaanza kuingia. So break dance ilikuja obviously na rap. Because walikuwa na dance to rap music.
Yeah.
MCing ikaingia. So We it just came with us. Ilikuwa inakuja naturally to us. So tuka form your group BMW, tuka relocate Nairobi.
Oh, so BMW muli form kiwa Coast?
Actually nili form nikiwa hapa Nairobi, but sasa nikitoka Coast, bado tulikuwa tuna hizo ambitions za kurap.
Yeah.
So when I came to Nairobi, my friend from Mombasa pia kanifuata, anaitwa Uncle Dennis. Akakuja na best yangu mwingine pia ametoka Mombasa anaitwa MC Stopper. Pia akakuja Nairobi. Sasa leo tulikutania hivi Nairobi. Tukasema wacha tusababishe sasa, ndio tukaform your group BMW.
Oh, okay.
Black's Most Wanted.
Na sasa kwa nini mlikuwa Black's Most Wanted na sisi wote ni black? The same way wasoni ulizaga bora na jita mu Afrika na sisi wote ni wa Afrika.
Sisi wote ni wa Afrika.
Yeah.
It's funny because tulikuwa tunapenda sana NWA.
Yeah, okay.
So niggas with attitude. So whatever they were doing, whatever concept they were using for their rap, for their videos, for everything, sisi sasa tulikuwa tuna adapt kama hivyo, lakini sasa tunajaribu ku change,
kui localize,
kuifanya you know content in a resonance na my local residents.
Yeah,
you can end up rap kizungu yako yote, most of the guys that are kuangalia ala huyu unasema nini, they just hear you mumbling alaka una rap lakini unashinda huyu jamaa anasema nini.
Yeah.
So tukasema okay, tutatumia beat, tutatumia production, you know, the new production that's coming in, but we are going to use Swahili lyrics. Obviously, kulikuwa na resistance sana. You can imagine that, like, everybody is like, you know, you guys are crazy or what, but we're glad that we did it and we're glad that we started the trend. Nikiangalia pale imefika sai, I'm very proud, like I'm a proud father, you know, yeah, mtu yeah. Wako ame grow so nasikia nikijita OG, sasa najita OG ati do you need Gina. He's an old gangster, he's an original gangster. You have to put the
old and the original.
Yes. Ni mtu hata ukiangalia the definition ya OG, ukitumia analogy hiyo ya my gangs in New York and all that. Sasa wewe umefika mahali fulani, my youngest wanakuja kwako kwa advice.
Yeah.
Kwa ushapitia, ushaona hizo vitu zote, you experienced. You know, ni vile tu hapa African culture, you respect your elders.
Yeah.
Sipia uko sasa wewe kama ni OG, whether you're in the drug game, you're in the music business, lazima respect my OG.
Oh, okay. Alafu nini, tukiongea juu specific years, like which year is this that you started this group?
Early 90s, going into 90s.
You only like 91, 92?
91, 92, yeah. It's way back.
Because reason auliza, hip-hop was getting super popular in the 80s in America, sindio? Yeah. Na tunaweza sema maybe hip-hop ilifika, it's like ultimate year, naweza sema ni 88. That's when it became like a global force.
Yes.
So by the time naanza 90, yani 91, 92, it was such a misunderstood culture, sindio?
Yes.
Like mabud, but sasa I think your time pia mabuda walikuwa najua more about reggae.
Yeah.
So of course wali hate reggae juu ya bangi.
Yes.
So
your time obviously kulikuwa na misconception mob sana. Obviously Rasta na reggae na that movement from Jamaica ilikuwa despised for obvious reasons. That is a whole another topic.
Yeah.
But sasa sisi saletu likamu ilikuwa time yetu. Obviously mabuda walikuwa nasema hii ni ujinga. My youngins, they are like, this is something unique. Obviously they like hip, they like the new hip-hop that's coming in.
Yeah.
And it's blowing up. So already wanafuata your trend. Because, you know, obviously for the longest, kila kitu ikitoka majuu ama ikitoka abroad, hiyo ndio superior or people gravitate towards it. So hizo vitu zilikuwa zinakuja, fashion nini, fubus the nini, kalkani, sijui watu wanakumbuka hizo malebo.
Yeah, nakumbuka hizo siku tulikuwa tunachoma picha, because by the time I was around 15 now, hiyo sasa nyinyi watu wa buru tulikuwa tunachukua ga nyinyi ni mababi, because ndio tulikuwa tunapata na hizo kina kapa fubu. Kwa kuna ile tayo nani, vile kuli alikuja uliandagewa concert.
Yes, I was
there. Kuzi mulichoma picha, mulienda kwa nama puff jackets na kulikuwa kumewaka jua. Ulikuwa hapo kwa?
Nilikuwa na hizo baggy jeans zangu na kila kitu, man. Man, me I was like top bottom, yani trend ndiyo hiyo, sasa sisi ndiyo, we are leading the trend. So trendsetter, so everybody was looking up to us.
Yeah.
Ndio tukakam tukashutia video yetu ya kwanza ilikuwa inaitwa Straight Out of the Motherland. Obviously bado play on NWA.
Oh, okay. Yeah.
Very popular. We shot the first video even before Jimmy Garth went to KTN. We shot the first video. It went up. So when he came in akaanza kucheza hizo ma show zake. So anacheza like 3 foreign videos alafu anacheza yetu. Sasa watu wanashangaa na shindwa. Yani watu wana rap lakini wana rap Kiswahili. And then the video is like the latest video, unajua imekatiwa, imeeditiwa, nini, iko na scenes fulani.
Na mlitoa camera wapi? Kwa sababu siku si kama kupiga picha ndio ilikuwa inabidi book camera guy.
I tell you, man, it wasn't easy, but kuna mse fulani alikuwa anafanya KTN, he was a producer. Pia alikuwa ametoka tu majuri recently.
Okay.
He was a producer, so he was working with KTN, so alivyotuona akatuambia, hey, you guys, I can do a video for you. And obviously, we jumped on the idea. Akatuambia, choose locations. Obviously, location ya kwanza, tukachoose Buru, mtaani.
Yeah.
ingine club moja ilikuwa inaitwa Boomerang, Ainsworth, hapo museum. Then ingine tuka shoot kwa street. So hizo vitu zote zikakuja zikakombine hiyo hivyo. It was fire.
Na kulikuwa na tu dem fulani kwa video?
Oh yeah, backup group is lazima.
Yeah. So inamaanisha, reason nauliza ni check out. You might see your grandma in a video. Sireje hivyo?
Yeah.
Kwa saizi na simu koi? In your 50s ama?
Thereabouts.
Yeah.
Yes.
Of course, like hip-hop, saa hizi, kitu na nibamba ni, saa kuna wama youth wanaidu, sindio? Mm-hmm. The ones in their 20s.
Yeah.
And I always feel like they feel it's a 20s culture.
Mm-hmm.
But this thing has been there for so
it's
long.
It's been there for a long time.
Alafu, I don't know kama unafili givi, but I always say that I feel like the Kenyans who are right now in their 60s
mm-hmm.
were some of the most creative Kenyans ever. And the reason I'm saying that is they started the matatu culture.
Yeah.
Big speakers, sound bass, graffiti sound bass.
Yeah.
It's still being done right now by people in their 20s who don't know. This was started by what to say is your 60s.
Yeah.
Because ukoma 80s, late 80s, we started getting you on loud music in matatus. Eh?
Yeah.
So if those people in the 80s were in their 20s, right now it's 40 years later. They have to be in their 60s.
Yeah.
Yeah.
That is the thing exactly.
Mm.
I love you, obviously, your culture ilikuwa influence na nini? Hip-hop.
Yeah.
The music. R&B.
Mm.
Whatever is coming from foreign, that's what we used to consume. And we consume in large amounts in the clubs, in the matatus, at home.
Yeah.
Fun fact, though. So we used to go and rap at shows, especially Boomerang your time. Leaps, Beat House. Kulikuwa na club. Kadhaa hapo hivyo kulikuwa nafanya ma shows. Even before F2. But F2 was there, but hakuwa ameanza hizo ma talent competition.
Mm.
So when we go out there, it's all about hip-hop.
Mm.
It's all about R&B. Again, tukirudi mtani, when you're chilling, kwa base, nini, it's reggae.
Yeah.
So you ask where the connection is. We've always listened to reggae.
Yeah,
lakini
yeah.
Sasa uki, for commercial purposes, there's a hip-hop ndo ilikuwa inakuja. Nina tunafanya show, get paid, whatever we get paid. Say, cinema young and we don't even care. Roabe, punch, nini, si tunachukua.
Yeah.
Tunashukuru.
Yeah, yeah. Alafu hizo siku na feel pia ni kama hiyo time sindio pia reggae ilikuwa inaanza ku reggae ilikuwa underground.
Ilikuwa underground, yeah.
Sasa inaanza kuingia kwa clubs.
Yeah.
So uliojipata kwa hiyo scene ya Jambo Sounds, King Lion,
Dread Brothers. Very much so.
Mm.
Yeah. Kwa tuna interact sana na kina Jack Marley. Hiyo time naenda kwa session zao.
Mm.
Ifadala kwa naenda studio. I think we even recorded a track. Your time in rap, obviously hip hop. Now I want to my mix na reggae.
Oh, okay.
So these are times Holy Mbao.
You ni Jackie Mali?
Yes, Jackie Mali.
Jackie Mali, excuse me, copy.
Jackie Mali aliokoka. So right now he goes by the name Jack Israel.
But he still
does reggae, but now reggae in
gospel,
reggae gospel. Mm. Yeah, kama Sanchez, you know, there's a whole bunch of reggae artists.
So that we can get Jah Rastafari.
Maybe Jehovah Jireh.
Okay.
Yeah, but you know, we respect his hustle and our decision yake, so we support him any which way.
Mm. Like the pioneers, unajua kuna the unsung heroes, wale take reggae from the underground to the mainstream.
King Lion Sounds, Pupa Charlie, Lefty,
you know,
rest in peace. Alafu
kuna Papa Davis ama ni Pupa Davis?
Pupa Davis.
Yes.
Shashamani International.
Yeah.
So
Shashamani ndio alikuwa na Naya Bingi.
Naya Bingi. Yeah.
Okay.
So Papa Bingi.
Mm. Papa Bingi that
Papa
is.
Papa Bingi, yeah. So when I landed in New York, guess what? He took me in. Akani show, you know, moves na nini na nini. Kitambo I get my feet on the ground.
Okay.
Yo, so when I got myself together, actually I even that time, nimefika tu Stato hivyo, I'd already started planning. Now, what can I do nikiwa hapa Stato? Ndiyo, okay, obviously, nimekuja kutafuta a better life, greener pastures, as they tell us. Mm. Lakini bado yo nini ya entertainment na mind ya home, like 254, what can I do? What can I bring to the table? So I was still passionate about that. So I talked to Baba Bingi, nikajaribu kumskuma. Namwambia, man, ama artist wote au kujanga tu, ama artist wote wa reggae, the big names.
Yeah.
They used to pass by his shop. Tuko hapo Harlem 125th Street.
Oh, okay.
Tunauza ma CD, ma T-shirt, ma nini. Hiyo time ya ma DVD, unajua.
Yeah.
mabootleg, I don't know if I can say that.
Yeah,
live.
Yeah.
So it's a sort of a hassle. So those guys used to come there when I'm watching nini dub plate. When I'm recording a dub plate zake, nini. So as soon as mtu anakuja na song, anasema song yake, but anakutaja kwa song yake.
Yeah.
So they used to come there all the time. Nabia papa binga ma artist wana come up. Akina Greg, sijui bani, sijui nani. Talk to them. Mwambia kuja Afrika man wapige show. Binga na napa na hii si, it's not a viable idea. Mi najua siwezi kwa sina makaro. I just landed. Yeah. Sijui mbele wala nyuma. But I'm glad at some point alikuja aka see the light. And then he brought those artists back to back. Akina sijui aleta Culture, aleta Joseph Hill, aleta Gregory, aleta, you know, Freddy. A whole bunch of artists alifanya. Alifanya kazi poa sana.
Ukisema hizo vitu najua mpaka inani take back, because I try to imagine big ships sailing
on the ocean. Yeah.
The
good thing with those tracks, hizo music azishangi, man.
Yeah.
Good example, case in point, Bob Marley. Ukisikiza song ya Bob Marley, hii ni song ya zamani, generations after generation. Lakini hata ukienda sahi, if you're feeling some kind of way, weke nyimbo ya Bob, it'll make you feel, ile feeling alikuwa na express, iyo time.
Yes, you'll feel it.
You will feel it, the emotion. So it's, ni kitu yani itakuwa everlasting.
Kamu samagani, like hapa Kenya during elections, eh? If you take just the election footage, the chaos and the what, alafu mechukwe tu yo videos without audio, and then hapo chini weke Natural Mystic.
Natural Mystic.
It's perfect. Ama Burning and Looting.
Burning and Looting. It's a war. It's
perfect. Yeah.
It's a war. And to the color of the man's skin is no longer significant
than the color of his eyes.
Okay. Ena nawambia reality, lakini in a smooth way, uta enjoy kuisikiza, lakini ukidigest utasikia ile impact hizo words anasema.
Yeah. Na ile time nani akikuja Kenya, Shaba. Yes. Sikuza raw. Yeah. Park ya Benz and park ya BM. Na ku trailer load.
Girls. Yeah. So, fun fact about Shaba right now. Zile mabia alikuwa na charge back in the days.
Yeah.
Like some exorbitant prices. Ata sayo ukienda kumwitia show, ata kucharge the same amount of money.
Oh, yeah. Haya ajali ati, anajua ile crowd yake original bado iko na ye.
Ajai toka kwa hiyo red, let's call it red card. Ni watu na kila mtu akona red card sayo. Hiyo bei alikuwa na charge hiyo time, bado nata kucharge sayo.
Okay. So hii performance yake ya Nairobi, uliendaga?
Shaba, I think I missed that one.
Okay.
But obviously I heard about it and you know, everybody was excited about it. Yellow Man, I also missed that one.
Okay. Because you time najua pia, the same way we put your credit, the people who were in their 60s, also during their time, the amount of crime was really high. So I can try and imagine going to a Shabarang's concert in the 90s. It was not the safest place to be. Sindia?
Definitely. Regularly, pekwa ime attach you on a bad name. But nikitu yani, it's more of a mindset which can be corrected.
Yes.
Obviously, kuna hiyo 400 years of slavery na brainwashing. Unapata, mse yani, when you're both black people, but for one reason or another, he'll feel some kind of way, he's gonna start hating on you. Alafu hata ajui ni nini anakuhetia. He's just feeling like, ule msia is gonna be better than me, ama he's richer than me, ama he's akona dempo kunishinda. So hizo ni vitu tumekuwa programmed na the West, ama the Babylon bila Rasta wanasema. So kuna vitu mob sana that we need to
Deprogram.
Vile umewashwa, I think it needs to be put back in the wash, dry cleaning.
Yeah.
That's why we're here mainly as a OG. Pia tunataka kuimpart your knowledge.
Yeah.
Tuoneshe watu, we come from the greatest planet on earth.
Yeah.
African man is the number one man. Na sio ati kujichocha manini. It's just the reality vile iko ilikuanga zamani. So ndio ana unaona hata our Europeans, they found a need to kutu suppress. Because waliona, hajama tukiwachia tu hivo. Sio kama umechekio history ya the Moors back in the day. Walikuwa na masiti zao, walikuwa educated. Au ndio wazungu walikuwa nakuja ku North Africa, walikuwa nakuja ku learn kutoka kwao.
Yeah.
Unaona. So, ukichekio history, ujue sasa, we were the greatest people on earth. These people came and stole everything. Stole our culture, stole our language, stole our resources. Alafu sasa wameflip. Wanataka kutuonesha sisi ndio waba. sisi ndio wabaya. And don't even trust your neighbor or your brother. Hao ndio wanaweza kusaidia. How? Yeah. Kama nyinyi mlitoweka hiyo situation, tutasaidiaje? So in this day and age, in this day and time, sisi wenyewe ndio tunaweza kujisaidia. And the only way to kujisaidia ni to change our mindset, change our thinking, to do we are one thing. Yeah. That is the only way we can tunaweza free up, hata sio ku free up as an individual, free up the whole of Africa.
Okay, okay. Yes, alafu uli move to the US when?
I know it was YK92. Hiyo so, time walikuwa nasema TCG, oh, internet ita crash, CG kutoka 99 ikiingia 2000.
Mm.
So there was that time, na hiyo time ndo nilienda.
Oh, hiyo time ya, hiyo nini? The whatever 99,
yeah.
Something 99.
99 kuingia 2000. Yeah,
the crash.
Yeah.
Oh, okay, okay. So that's like basically 24 years ago.
24 years ago.
How's, kuzi kuna besti yangu anaitwa Muguche, pia li move around the same time. Big up to Muguche. So your flight ilikuwa gaje? I've never asked, like, because there were no direct flights that time. So flight ilikuwa inaenda gaje?
So kutoka hapa lazima upitie Europe, ama upitie Middle East.
Yeah, okay.
So
your time?
Yeah, your time, yeah. Me, I think I took a Belgium flight, nikapitia Belgium. So it's another 8 hours kutoka hapa, alafu 8 hours kutoka Belgium mpaka huko. Alafu uongeze pia hiyo transit time, kama kuna transit time, so
mostly like
unaweza pata ume travel 24 hours ndio ufike. So unafika like 2-3 days later. Long flight, but you know.
Yeah, yeah. Alafu landed in New York.
Landed in New York City, New York, New York.
Because as a hip hopper, I always feel like it's people who love hip hop, eh? Tuna feel gini kama ni Mecca, like most of my guy, like states, the only city I've been, okay, ni mbili, New York na New Jersey. Nataka sana kufika LA pia, like at some point. But nakunga ilikuwa spiritual kwangu, like the music. These people started this music.
Umefika Mecca.
Yeah. Alafu, kitu mimi nilifind interesting. Na wewe sasa sijui, because me at least niliendaka tushanza kuzoea states. Kitu nilifind interesting ni vile wasona drive. Kuna feeling kama ma blacks who drive na mikono zao zikiwa super straight compared to sisi unapataga unza drive kome umekunja mikono, especially wa mother who drive hivi,
wa mother kwanza shikilia hapo hivi
kwa pale unapata hivi, but sasa pale nikuwa pataga tu kila mtu iko
ana gangster, inaitwa gangster lean.
So hiyo time ulifika bilikuwaje?
Hi, man, ilikuwa fun, it was a lot of fun. Obviously the same kind of excitement, mimi ni hip hop head, so
yeah
umeleta hip hop head kwa hip hop city,
yeah,
hip hop capital of the world. So apart from all the other challenges that were there,
mimi
nilikuwa na enjoy the culture,
yeah,
naenda the Bronx, pata kule nini, DJ Hark kule alianzisha hip hop,
yeah,
naingia Harlem, pande ya ma blacks nini,
yeah,
vile wana live lifestyle yao tu ilikuwa inanibamba, so mimi I fitted in very well. Alafu unajua Kenya, the good thing with Kenya is tumefundishwa, education system yetu iko poa, so English yetu iko tu sawa. So ukiingia pale wewe umeanza tu ku rap immediately. Sana sana watu watajua umetoka wapi.
Yeah.
So watu wananiuliza, "Eh, wewe, I'm 3 months old. How long have you been in America?" Anambia 3 months. Ah, niambia zi. You got to be you have been here for. Alafu New York ni kama Cairo, lakini sasa on a scale of like times 10.
Yeah, yeah.
Unaona. So kuna vizile vitu ulikuwa unajua kilivyo maisha ya Cairo, ukifika pale unaona, "Eh, kwa nini hivi ndio kunaendanga? Ah, twende kazi." You know, so you just go with the flow to survive, man. I'm not going to lie. It wasn't easy.
Yeah, yeah.
But sasa unajua zile ma influences zote tulikuwa nazo, zile ma mindset zote, ma ideas zote tulikuwa nazo, zote zilikuja like a melting pot, zika cement, ika make, you know, the kind of man that I am now.
Yeah, yeah. Okay, okay. So, wewe, ulikuwa nenda states kudu? What was your...
So, initially, the first thing I was going to do, I was teaching.
Oh, okay.
That's a fun fact. I was a teacher, and I was a teacher in a...
Teaching what?
I was a teacher in a technical college, teaching fashion and design,
yeah, okay,
with a twist for the blind.
Ah.
Yep.
How does that work?
So that's why I went over to New York for, because I was giving a lecture on that. So, you know, it is more with using other senses. It is more with feel, more than, you know, sight. Alafu, you know, even if wale watoko na hiyo disability ya blindness, they still wear clothes, they still want to look nice. So hiyo ndio ilikuwa ni kama thesis yangu. So I was teaching college for like 5 years before I even left.
Okay.
So nilikuwa nime hustle. So nikaenda nikapatiana pepa yangu, ikawa bamba sana. You know, nikapatiwa job na the city of New York for a while. You know, ni teacher wase wao hizo vitu. Nikawa teach for a while, lakini sasa sinajua at some point hiyo nini yako, visa yako ina expire. So you have to make a decision whether to come back or not. So nikasema, hapa.
Let me try and stay.
Wacha nijishanori, let me see what I can do. So nikaanza kuexplore mambo za chuo, nini, so at least nikapata reason ya kustay. So, you know, I didn't start chuo right away. Obviously, kulikuwa na challenges kibao.
Yeah,
I came
to
go back to school later on. But niliweza ku overcome your initial hump ya kuwa wewe ni third rate immigrant. Wewe ni Mwafrika, you don't speak the language.
Yeah.
Alafu umetoka foreign, alafu wewe ni black.
Mm.
Already wewe ni black, hiyo ni
the
strike against you juko pale wewe una consider you like other, unaona?
Yeah,
so it's very tricky to, you know, for many people to overcome that sort of bias that is on either racism zao.
Yeah. Alafu at what point did you also think, you know what, I need to start bringing Kenyan artists to the US?
Yeah, so hustling. Uzuri yangu sasa mimi hata niki hustle, I still in the back of my mind hiyo bado nini ilikuwa inaniuma, hiyo kitu inanisumbua, nasema what can I do? I'm still thinking of still reviving my hip hop group. I'm still calling my guys. So you, Uncle Dennis, I'm in London. Na MC Stopper yuko SA, South Africa.
Yeah.
So bado tuna chat, tunasema, you know, that last year in the time, yeah, even communication was a hassle because you either write a letter, ama uende kwa call box.
To make card
ni expensive. So tunachapiana when we get a chance. Vipi, tunatumia na lyrics back and forth, tunajaribu kufanya kitu, but tunajua sasa hiyo distance, you know, it couldn't really work. Na collaboration pia ikuwa ati the technology wasn't that effective that time. Sahi unaweza tumia mtu wako France umtumie track unless like a lyrics akurudishie boom and you have a record. But that time it was a little bit challenging, but I was still thinking about it. So hiyo time sasa ndio Kenyan music scene ikaanza ku blow up. Unaona? Kina Nameless wame drop, akina Nonini wame drop, Calif Records, Ogopa DJs. And then fun fact, Ogopa DJs, the producer, he was in the first video ile nilikwambia. Alikuwa group hapo nyuma. So if you can pull up that reel, tabora hapo nyuma ki.
Yoni Lucas.
Lucas,
okay.
He was a groupie on my video. So akina DJ Babu. My heavyweight in the game.
Yeah.
So alikuwa hapo wanaona hii movement
ina history being made. Yeah.
Wanaona potential ya hii kitu wao jamaa wanafanya. So them, they took the idea and they ran with it. You know, akaenda kafungua ma studio, akaanza kurekodi wasanii ina Hardstone akatoka hapo. You know, all the other guys who followed, akina Kala Mashaka wakatoka hapo, and so on and so forth, akina Isa. So things were blowing up at that time. Sasa mimi niko state in my daily struggles. In the state na in the state na in the club ya Kenya, naomba mzee simlete nini, hizo mangoma za akina Nameless ndio zina tamba nini.
So your time mnazisikia through Capital FM mama, like how are you knowing what was popping in Kenya?
I'm not sure. I want to say MySpace, because I don't think FB was even there.
I think it's more Capital than MySpace, because I think Capital FM. They used to stream for New York to diaspora. I think that's the only way mukomna
from way
Kenya.
Back from way back then.
Yeah. Because tunapata sasa Jimmy Gathu. Because Jimmy has always supported the culture.
When he came to KTN, actually, he had already recorded that first track.
Yeah.
So he was kind enough to play it along a lot of times, and he was also kind enough to have us there for interviews. Big up Jimmy Gathu. I love to say, our second single, he ended up recording.
I can insist.
I can chukua my camera kwa KTN. Tukaenda mtaani, tukaenda siji Bubbles. Ilikuwa inaitwa nini your club? Lips. Hapo downtown.
Yeah.
Ilikuwa inaitwa Peace, Love and Unity. Sounds corny, but you know, we were still trying to pass a message. We even ended up performing for MO1.
Yeah,
you're one of those Moi days. Tukwa study, to remember peace, love, hate, unity, but like harmony.
Yeah, ile nani ya culture.
Okay, your own passion. But nice peace, love, and unity. I love this, you know, na, yo, ilikuwa ni kama slogan, yo, ya Kano ama ya Moi at that time. So aliona ama boys wanaimba peace love and unity. Katuambia big up on ourselves, tukachukuliwa hapo na so state house, tukaenda study, tukaperform nini.
Moi aliwacheka kitu.
Alituacheka kitu, lakini nafikiria wase wake walikula most of it.
Mm.
So by the time we got it, ilikuwa likaka 50k or something, but tulikuja kufind out later it was more than that. So by the time ilikuwa inashuka kwa hizo mikono za watu kibao.
Watoto wahitaji pesa.
Yeah, president, sijui presidential music commission, sijui nani ndio alikuwa ameorganize. Tuwe kuja hapo tumezusha, tumedemand, ndo tumeambia shikeni hizi ya renyeshieni.
Na hiyo sikuwa hawezi tweet.
Hawezi tweet, alafu hawezi teta. You just glad for the opportunity. Tukachukua hiyo do yetu, tukaenda, tukai. You just blew it up. So, tukwa my young and you don't really care.
Yeah, I know.
Yeah.
But sasa nini, the first artist uli invite ilikuwa Nameless?
Sasa niko katika hizo maharakati zangu, najaribu convince wase, maze tuletea wase wa Kenya, itakuwa show poa. Wase wamesema, stop man. Sasa takumbuka, when we started trying to tell guys we can rap in Kiswahili, instead of copying these guys, what will you resist?
Yeah.
But we still pushed on with it, na ikakuwa kitu successful, mpaka wa leo is still a big deal.
Yeah.
So now we try to tell guys, hey, maze, leteni wasanii hapa. Ndio kuna mko America, but watu wa Kenya sana sana, they prefer to listen to their own music,
their
own culture.
Mm.
So, sasa kuna club moja iko New Jersey, ilikuwa inaitwaje, Mount Kenya I think it was. So those are the first guys alikuwa hata walikuwa na invest na toa doa, akasema okay, so let's try this and see how it goes. Mimi huyo hizo ni flyers mapatiana nini.
How do you contact Nameless your time?
See walikuwa na management yao, alafu walikuwa pia wako very interested na kuja state.
Eh, na sema you like the initial nene ilikuwa kuzikuta kabla upata email ya mtu.
Ilikuwa na maso through a person who knows a person who knows a person.
Okay, okay.
So napigia watu wangu, watu wangu kwa industry, find out who is popular, tuweza muongelesha aje, tuweza muongelesha, tuambia ongea na huyu. Alafu sasa mna sort out my flights, my visa, my all
that good time, stuff. At least flights ilikuwa tu ni economy, sindi?
Yeah, economy, teke, hakuna mtu.
Kusikuzi ni masuperstars, kusikuzi majuhizi, aso, saizi majuhizi weka economy. Majuhizi tulikuwa hapa na BN, akisema vile, kuna time ame anaenda kuingia economy because this cannot happen.
So easy, you know, that's why ashafika class nyingine, which is
the growth of the music industry.
Oh yeah, definitely. Mimi na support mpaka my last breath Kenyan artists, our own local music. It doesn't even matter the genre, it doesn't even matter what you're singing about. As long as when you're artist, when you're creative, now you want to be heard and you want to put your stuff out there, to talk support. Not everybody's gonna blow up, but you never know who's who you support who is gonna blow up. So just support everybody in general and hope one of, you know, a percentage of them make it, which is gonna be good for the industry.
Yeah.
And for everybody all around.
Okay. So yes, Nameless alikuja through New York
pia? So Nameless alikuja New Jersey.
Okay.
How na walikuwa na Wahu.
Oh, okay.
Na Mr. Lenny.
Yeah, walikuja wote watatu?
Wote watatu, mpaka na dancers.
Okay. Na dancers?
Na dancers. Walikuwa wamejitolea. Yeah.
Na walipatiwa visa wote?
Oh, yeah. Kila mtu alikuja. Hiyo time nafikira.
See, ni after 9/11?
This is way after 9/11.
Yeah,
this is way after 9/11.
That's interesting. That walipatiwa. Nini hao wote?
Wakakuja. And hey, I'm telling you, this is your show. Jazzy was my main show.
Yeah.
Like, that got to pay subcontract. These shows in the states, in my promoters. Well. So you find a club in Kansas, club wa Kenya uenda. Tell them, hey, tuko na huyo msanii. Natoka mtaani. So you obviously mwamesikiza ma songs zao. Wanajua huyo ndio msanii ana pop.
Half Kenyans are just happy to get that Kenyan sound.
Yes. Ile tu kwanza mkutane na Wakenya wenzenyu. I don't know what it is, but wasemu kikutana tu mnaongea language moja. Unajua ukisema kitu, ita resonate na huyo msemu akwa hapo. Setu unasema kitu, unaanza kucheka wewe peke yako, watu wanakuangalia. Are you crazy? Huyo jamaa amecheezy nini?
Yeah.
So there is that camaraderie. Na hiyo unity flani. Wasewa kipata na foreign, wanakuanga na wana enjoy sana. So guess what brings them even more together? Music.
Yeah.
So man, that tour was sold out. That was like the best tour that Kenyans did in America.
Okay.
That was the first one. So after that, walianza kuzidilute. Nisa
takujua, like, if you have all these artists, like, these are three main artists, mm-hmm. and you have their dancers, like, how much are you paying them? And still, how much are you making at the gate? Because how many people were kujaka yo show in New Jersey?
Let me see. The club wasn't that big, but it was packed.
Mm.
No, no. Mm. So
and mkwamna charge, how much are they get?
$20.
$20. Oh, $20, eh?
Yeah. So unapata, unapata watu kama so tano, so sita hivi,
$20. So that's like 10,000.
Yeah, $10,000,
$12,000.
Yeah. Alafu mealipa, like $2,500.
Mm. Wote.
Wote.
Mm.
Alafu sasa hiyo $2,500,
mm.
ni ya hiyo city peke yake.
Yeah.
So the advantage is atenda, watenda city zingine kaku.
Mm.
So watachukua 25,
25, 25, 25. Afi, it's good dollar ilikuwa...
Yeah.
Strong.
Mm. Ilikuwa shilingi strong.
Pia ilikuwa strong. Yani.
Shilingi ilikuwa strong, so the exchange rate was zilikuwa zinapeleka napa kwa.
Mm.
Kwa siyata, hiyo time ilikuwa 70 bucks. Ulikuwa unajua dola moja ni shilingi 70.
Mm.
So how it went from 70 to 140, hapo usiniulize. That's a story for another day.
Mm.
Najua watu wanalia sana, but, you know, so waka perform.
Mm.
We made the little money that we were making for that show.
Yeah.
Then we sold it to all other states. Mm. Waka, and all around Nizo states, Soto, Alcoa, Dallas, Kansas, Minnesota, Minneapolis.
Yeah, yeah.
Kote, LA, mali kuna tu Kenya.
Mm.
So it started that trend actually. So kutoka hapo,
mm.
Red Sun, ndio hiyo I'm coming here kwa mix. Red Sun, PSA, amechachisha.
Mm.
Who else? But we like opened the doors. Floodgates zilifunguka. Sasa artist yote, unajua sasa utasikia,
Mm.
akita nani walikuwa stato.
Yeah,
so
yeah.
Now everybody wants to come. So it started a floodgate mpaka wa leo.
Mm.
You know, artists go back and forth. So yeah, that is not a big deal anymore.
Yeah, yeah. Although kuna yu time yenu, I think before the internet,
mm-hmm.
kuna time mafanya artists wame tour. Because I think even Onini na jua na sama, walikuja huko wakakaa like 6 months.
Mm-hmm. Onini walikuwa na jua kali.
Mm.
Yeah, they stayed for a minute. Now they went around and around. Sayo walikuwa na pop, so whenever they go, they sell out.
Mm-hmm.
You know, people want to be associated with this sheng, the new language, the mtaani, nini, you know, the lyrics are a little bit out there, but, you know, watu bado walikuwa na relate.
Yeah, yeah. So
it was a fun thing. And I'm glad we did that, at least to refungulia senjia.
And being part of that history,
yeah. Yeah. I mean, it's all good. We did what we can. Stonjia, kwa position ambao unaweza fanya kitu, don't look back, ama look sideways at nene unaweza fanya wewe, ndio uko hapo. So you do it, unaona? Don't say ati nani angefanya hivi ama nani angefanya hivyo. So we did whatever little we could.
Okay.
And we're glad say industry mefunguka. Nonini is actually like kind of based in Baltimore now after
I
did this first show in Baltimore. Mpaka akakuja kapata bibi. Mpaka seto.
Yeah.
So it's a good thing. Yeah,
that's good. That's good.
As long as
I love
opportunity mtu anaweza toboa.
So at what point did you decide to also start doing the reverse, now bringing artists to Kenya?
Sasa obviously idea ikishake kwa mass market itakuja ifike ikue saturated. You know, mpaka sasa, you know, we started doing Las Vegas. So every Las Vegas wasiwa rugby wakikuja. It was a big deal. Alafu Sin City sasa uko ndio kila mtu ana congregate. What happens in Vegas stays in Vegas. Sasa wasiwa metoka Kenya, the team. Wamekuja na hiyo entourage. Wasiwa metoka state zote, mmekutana hapo. Las Vegas ni party kutoka 6 a.m. mpaka 6 a.m. Hakuna time itafika ati sasa it's not a party time. Unaweza pata bash saa 3 asubuhi. Saa hiyo ndio iko chrome. Saa hiyo ndio watu wameshikisha mbaya. Ukitoka ukienda bali pengine. So it was, and alafu unajua culture ya Kenya. They like the drink, they like to party, they like music. Sasa mpata the place kama hiyo. It was fun. Alafu sasa ma artists wote all the big names wamekuja wameperform. You know, mpaka juzi akina Nyashinski wameanza kukuja.
Yeah.
You know, all these young artists. So it's a very good look. Na tunataka pia sasa all the other ones that are upcoming right now, they need to pia wapate opportunity.
Yeah.
Waweze kukuja, do a US tour. You know, make your money, make your name, make your fame. Ukirudi home pia, you pass it on to the next person.
Yeah. For the next venture, your podcast kutua. Yes, okay, sir. So kaanzisha musical safaris, eh?
Musical safaris,
mostly umekukileta wasa wa reggae, sindio?
Yes. So musical safaris ilikuwa ilikuwa born out of the idea that okay, sasa ndio tumekuja full circle, tumekuja Baltimore, but obviously tunajua huko sio home. East west home is best, so what are we going to go back, take back home? Unajua wasee obviously watakwambia wewe endo buy plot, ufanye ujenge nini, that's the prevailing mentality. Okay, na sisemi ni vibaya, but sisi minority out of that. Our main focus is not, you know, just building wealth for yourself. Unafikiria the large, you're looking at the larger picture. So mimi as a hip hop head, obviously my first idea was kuleta wasee wa hip hop. So nikaangalia, nikachikia response nilikuwa napata, wale wasee huko, I have to convince them wakuje mtaani. Already wako na hiyo mentality mbaya, Africa ni kuchafu, Africa utaenda.
So uko na try kubonga na nani?
I talk to everybody. I talk to kina Snoop Dogg. I talk to crew ya kina Lil Wayne. Kwa nilikuwa nataka kuwaleta wote. Sasa kama hivyo wanasema label, wako na watu kama sita. Sasa hiyo group yenu yote, kujeni R&R in Africa. Amkuja ati kuperform pasi mwaze kutulipisha some crazy amount of money. Kujeni mpige roundi, mpige safari. Be one with nature, meet the people. Actually, the people will entertain you more than you will entertain them.
Yeah.
Kama unataka kupiga show, mtapiga show. Nikajaribu kuseli hiyo idea, sawa kasema zi. They're scared about their security. Nini, wamesikia story mbaya, nini. You know, picha ishachomeka. You know, it's ashes now, hata kuna picha anymore.
Yeah.
So I'm trying to work from a position of zero. Alafu kukuja hapa, kajaribu kuniswase hapa. Let's do this, let's do A, B, C, D. Hapi wako resistance. So nikaona hiyo, this has to be a break, lazima kuwe na break somewhere. So later on nikasema, you know what, bala ya kuforce things down the throat of the people, wacha nipeleke what the market wants,
reggae music.
Na hii ni music mi usikizanga, nimekuwa nikisikizanga from day one.
Yeah,
unaona. So nika obviously research shows nini, this is like the biggest reggae market in the world, if I can say so.
Yeah.
Kuna country ingine, they are bigger than us, lakini I'd like to find out which one it is, but sija find out yet. Because hata wajamika wenye wanakuambia, even the top artists wakuambia, mafans wetu wengi wako Kenya. Hata sio East Africa, specifically Kenya. So this is a big market for reggae. So why don't we exploit it? Instead of kusema, oh, kwa nini atusikizi mziki zetu, kwa nini tunaleta reggae, kwa nini tuta... So if that's what the people already like, work with that. Yeah. Don't go against the grain, because nimejaribu kugo against the grain na nikagonga ukuta. So you know, if you do something, you don't do it over and over and you get the same results, you have to change it up and do something else. So nikasema acha tu ni, let's do reggae. I like reggae, it's conscious, it's got a message. Na ndio it will be more well received. Ndio di break your ice kwanza, watu wana hiyo concept iko
viable.
So now for musical, safari, those two words already are self-explanatory. There's music and there's a safari. The safari, kwa nini? Mkikuja Africa, lazima you give...
That's for the artist, eh?
Yeah, for the artist. You have to give homage to your culture, your motherland. Everybody came from Africa, especially if you're black, you're conscientized without question. It doesn't matter uko wapi. If you're a black man, you're from Africa. So ukirudi Africa, unarudi ho. Home.
Yeah.
So we last year but one, right after corona, because some of these things I was trying to do them before corona, so obviously imagine your pressure liquid out, so the whole world is shut down. So tuka chill too. So like corona ilianza ku die down kidogo nini. The first show, even when we talked to Luciano, our people alikuwa affected sana na shutdown.
Yeah.
So when he got an opportunity to visit Africa for the second time, akasema, well, mi ndio huyo nakuja. So he brought Luciano. He was at the Gong Rescos. Sold out crowd.
Yeah.
Top-notch security, professional soundstage lighting. So it was actually one of the best reggae shows that has ever been done in Kenya.
Okay. Yeah.
In terms of just organization, in terms of making sure all the I's are dotted and the T's are crossed. So yani just to create a standard ya kuwa, this is what we're trying to do.
Yeah.
Kwa hivyo tutakuja ati tuende either lower than that. The only way we can improve, do it next time is doing it better than that. So I'm glad that was well received and it went down very well. You can check it out at www.musicalsafaris.com. I'm on YouTube on Musical Safari TV.
Oh, the video.
The video for now for the
performance.
For the performance.
Oh, okay. Okay.
Yeah. Yeah. So when I went to school, I actually did in my undergrad broadcasting and multimedia, integrated media.
Yeah.
So because I nilikuwa naona history ya internet hapa na mambo ya online. This is gonna be the future.
Yeah.
So niko na opportunity pale na car next door, big campus. Nikienda down the street, campus. Niki cross this side ingine, campus. And it's like literally free. Atikasema bosi, education tuliambiwa is the key. And a lot of people struggle to just get that. So why don't you do it now? Kuna your opportunity.
Yeah.
Boom out. I did my undergrad. But then immediately after that, nikapata pia opportunity ya kufanya masters. Same thing. So it was a master's in communications, specializing in audio and video production for TV and movies. So with that in mind now, sasa, whatever we're creating right now, tutazi catalog, you know, in series or in episodes. So say obviously itakuwa slow start.
But
sooner or later down the line, we can have enough material ataku kuzi broadcast BET, VH1, NBC. Na hao ni watu nasikia ma audience wao wako 400 million. Kenya population is 60 billion. So una imagine sasa una market location flani ama lodge flani ama national park flani na msanii flani as that is your backdrop sasa. Na inaonekana all over the world by 400 million eyeballs. Uniambia how much is that in what in terms of marketing and publicity. So down the line, we want to establish like a show that's going to be running regularly. So wasani, different artists come through. And this time, not only reggae, but obviously hip-hop, rock, punk.
Okay. Okay.
You know, rock and roll.
Wasa, nini, nisataka kujua kuzumilia ndaga show ya Luciano ya Carnival. I don't remember which year this was.
Yeah, that's the other one that he had done.
Yes, the one he'd done. But yeah, nini si kuenda. So sijui kama alichezage, because nikiwa mtoi, like teenager, kakuna ngome kuna ni bamba ni one-way ticket. So na ikumbu,
yes, gini
ya one-way ticket. I'm going back to Africa to get it. Ina Babylon is a valley.
One go back, Mike Miyad. Ana kwambia nini? Ataka kurudi Africa with a one-way ticket.
Yeah,
so, buni ambia sasa amerudi Africa. Na vile amejibamba.
Yeah.
Alafu tukampeleka safari, akaenda National Park, akaenda Giraffe Center. So yeah, alikuwa na ameenjoy tu yake sana. In fact, when he went back, he was calling me because I had an itinerary nimepanga. Masai Mara, wapi. But because of time constraints na nini, ikakuwa tuwezi enda huko kutukua.
Yeah.
Lakini sasa leo alirudi Europe. Man, and George, man, I wish we had taken that safari. Kwanza kaniambia nitumie hii footage yote uko nayo, nataka kuweka kwa my next video. Ambia boss one is nilijaribu kukuambia, man, let's do this, but you know, you never know. But next time you come around, sasa unajua, you can do a whole 2 weeks, 3 weeks safari.
Yeah.
And get all our footage. So, because that's the idea. You have to sell the country, first of all, and then obviously sell your brand. So, Musical Safaris to the world.
Yeah, alafu now in 3 weeks time, Wailing Souls.
Yes, I am.
Here comes the shark attack. Yeah?
Stay calm, a Rastaman. So Wailing Souls, actually, it came very funny to us because we had actually contracted Burning Spear.
Oh, okay.
Yeah, so Burning Spear was supposed to come for the AFCON thing. Yeah. So after AFCON, up around February 14th, up, alikuwa perform. Alafu, akamivi. So unfortunately the wife fell sick. They are very close, akasema. We really want to come to Africa, but it's your tempo. Chedi take care of family business. Alafu tutabonga hii story. Sawa, tukasema contract yetu iko tu sawa. Whenever you're ready, wewe utaka. Utaka. So unajua wale ni mabuda na ni wazee, so lazima wapatie heshima yao. Wezi anza kuzusha ati, we mazee, tulisign contract, tushakupatia deposit, ati uda tu enjoy sijui nini.
Basi alirudisha depo.
Tukwa tumewachia depo, lakini sasa juu sale tulipata artist mwingine, tukamuulize, if you don't mind, kama unaweza turudisha depo, ndio tulipewa msee, tuweze kufill your date, bali kuacha hiyo date tuipotee tu hivyo.
Yeah.
And they were more than happy to return the depo. So
okay,
big up to Burning Spear and the management. Marcy, big up on herself. So, and we wish nani Miss Rodri pia quick recovery kwa hiyo story yote. So
wow.
Katika hiyo hali tu ya kuongea nao tukasikia pia William Souls walikuwa anataka kuja
Africa.
Kawambia teke bana, kujeni twende. And they have been here before in 2017 and it was sold out in KCC.
Yeah,
there was a little bit of a hustle organization wise, but these things happen.
Yeah.
So sisi tunataka ku make sure tume overcome hizo hurdles zote. We presented a good show whereby, you know, audience what I enjoy. Production itakuwa on point and it's something that we can package and show to the world like a proof of concept tuoneshe.
Yeah.
Africa tuko tu sawa, tutobaya wote.
Yeah.
Ile ndo yote mlituibia ndo inatufanya poverty kidogo inatuchapa. You know, our politicians want to take advantage, but tuko tu sawa. Because all these years, 400 years of slavery is your time kidogo muafrika
kwa mbele. Yeah, najua.
So you can imagine that trauma. Yeah, your time yote. Alafu imepasiwa from the generation to generation to generation. Usikia watu wanaongea vitu zingine mpaka tu nakuone huruma junaona. Wewe, yani, your understanding yako ni vile tu Babylon. Let me say the use by the one Babylon vile Arasto Seba as a general term. Babylon imekuwa influence ufikirie hivyo. And the only reason amekufanya ufikirie hivyo is just to put you down. Because kama mind yako, the only thing I think about, mwaze dishi ya kesho. Dishi ya mtoi. Kesho nitafika aje wax. So, hapo ndio mind yako iko. And as a man thinks, so a man bees. So kama wewe utakuwa unafikiria tu stomach issues, bread and butter issues, ndio hapo ndio mind capacity yako imeisha, then you're doomed, my friend. Because sasa, you were built better than that. Jaja alikupatia mind over other animals to think and to feel consciousness, kujua.
Yeah.
Unaweza jitoa kwa hiyo situation ukajiangalia, mazee mimi ndio ule pale. Sasa unaonaje naweza fanyaje hii story? Unaona? Bali ya kukaa hapo without elevating your mind, using your mind, because you can think so many things. The mind is a terrible thing to, as somebody said.
Yeah.
Na hiyo tu ndio the only thing ambayo to rise above our mental slavery.
Yeah.
Let me put it like that. Tunaweza fanya vitu mob sana.
Okay. Alafu of course nini? Wailing Souls wakikuja jo lazima wa perform the Kangethe Classic. Sajo kuna umse wa Kenya.
Unajua? Is it the guy sasa?
Si Kevin Kangethe. Umse alihepa US. Don't run from the policeman. Don't run from the government. If you know that you're innocent.
Don't run. That's another reason why we chose Wailing Souls, because they have tracks after tracks. So nikienda dance hall yote hapa Kenya, nikika every 5 songs they play, there's a Wailing Souls track. Alafu they are so like, people are sleeping on them, that's what I can say.
Yeah,
wako so prolific. Like unaweza kuona jo sauti will at sauti so unajua will so watu wako na souls ndani yao.
Yeah.
Unaweza kuona jo songs za Wailing Souls, lakini mtu akusema kwamba Wailing Souls anasema hawa ni nani. But as soon as you tell them 1, 2, 3 song, 4 songs,
kumbe ni hawa sasa nini.
Obviously there's those die hard fans ambao wanakuambia boss,
hiyo
ni jina ku na ni wazai. So as much as we like to have our chronics and our kina nani busy signals and akina nani akina Shensia, this youngins, to pay homage to our wazai, they're not going to be here forever. Times are wasting. To already to lose my legends kibao. You know, of which tunasema I wish nani Bob Marley angekuwa alive, tungekuwa ambekuwa amekuja Kenya. I wish Gregory, I wish Bunny, yani I wish nani
Dennis Brown.
Wangekuwa. So, hawa mebakia, kina Sanchez, kina Wailing Souls, Beres Hammond.
Beres ndio waga nimemgoja. Yo Beres ajai kuja Kenya.
Beres anakuja tarehe 3. You've had it here first exclusive.
Tarehe 3 when?
August.
When do anamleta? Ajua lazima ni geti ajua interview na Beres, jo buda. Just see. Watu wananijua gato. Waga nime...
Wait, mtu wa Beres.
Waga nime rank Beres. Yoni kimoja niliambia, say like, siendagi a lot of reggae concerts. Because of the security issue.
Lakini Beres akikamu wenda.
Beres, ndaacha simu nyumbani na kuja Beres. Because kwanzia nisikie ilikuwa ni tempted to touch. Ai, kwanza hiyo tanje.
That's another guy with hits after hits after hits.
Yeah, yeah.
Alafu, fun fact, which is not a very good one. Ajaifika Afrika.
Yeah.
Wacha tu Kenya. Nilikuwa najua
juna Beres unajita nini juu hata mababu wanajua Beres.
Wanajua.
Nilikuwa ni Rockaway.
Yep.
Yeah.
It cuts across all generations.
Alafu girls.
What madame wako hapo.
Beres mtu wa kumarinate them girls.
Sasa anawaimbia mpaka wana. They throw their thingies out.
So in August? August
3rd.
Damn.
And then guess what? So after we did the Luciano show. Luciano liliambia, hey, G, mfanya kazi poa, huwa nataka ni kusaidia aje. Naambia vile unaweza nisaidia, when you go out there, already watu washachoma picha, it's ashy sahi, hata ishapotea.
Yeah.
What you can do for us, go, put in a good name for us, najua other people maybe did not have an experience like yours, lakini uambia, kujeni Afrika, support the movement. These are brothers and sisters. So mkikuja, mnakuja na ile attitude. Si ati mnakuja kuwa overcharge. Ama mnakuja na ile attitude like mko superior kushinda watu wengine. We are all equal. We are all the same. Na tukitreatiana tu na love na respect. Tutakuwa tu sawa. You know, because hakuna mtu atakuja hapa ati, ah, mimi sasa ndio sonko ama sonko. Ati sasa utani respect, utaniweka kwa pedestal. Alafu watu wengine, you treat them like crap, tunawakanyagia huko chini. We are all human. So tukiweza kufika hiyo level ya understanding ya kuwa tuko the same sisi wote. You're born, you live, and you die. No exceptions.
Yeah.
So it is a fact of life. So hakuna haja kujishasha, hakuna haja kudharau watu. Love one another, stay together. Unity is strength.
Yeah.
So the name of the concert is going to be Unite the Youth was Luciano.
Okay.
And that was before the August election. So tulicheki theme. Nini theme gani na Luciano anaweza kuja na as the messenger. Unajua anaitwa the messenger. The messenger that anaweza influence my youth specifically. Because majority ya hii country ni my youth, over 70%.
Yeah.
And they like the reggae. Nini message inaweza saidia at least tuweze ku avoid chaos and all that fighting na politicians. You know? So we said, unite the youth. And the theme was, my youth lazima wakwe united. Doesn't matter who you vote for. Unaweza votia anybody. Hata ule mtu wa yuko kwa ballot. But at the end of the day, usikuja kuni chapa ama kuni tukana jubi. Nime prefer umse kuliko umse. Unaona. Even if he was a bad guy, hiyo ni choice yangu. I chose him. I have that right. We kama wataka kuchagua mzee yako, msai wa politician wako for whatever reasons. That is your choice. That's why it's an election. You know, it might be the wrong choice, but it is your choice to make.
Yes, yes.
So, point was, msiwai kubali ma politician wa make you shed blood. Because after 5 years, believe you me, you're going to have more or less the same stuff going on.
Yeah, yeah.
Kwa hivyo ati sasa uliua kazo, uliua jirani, ulichoma nyumba yake. Ndiyo jama wako alishinda, then what? Yeah. Next day si jirani tu wako kwa hapo. Politician alienda kitambo. Unaona. So it did make no sense. So we want to say we contributed some to the peaceful elections. I don't want to talk about the outcome and everything.
Yeah, yeah,
but
yeah.
Going up to the elections, we contributed and maybe somebody had the message to unite the youth as one. Na kuna mtu atatu divide.
Yeah.
Regardless of what your political affiliation is. Yes, I.
Okay.
So fast forward to this time now. Sasa tunaleta Willing Souls. One Destiny concert.
Oh, okay.
One Destiny.
People,
watu wamekuwa fractured sana. Politically, religiously, you know, tribally. Kwanza hii story of tribalism, I really, really... I don't know if hate is a strong word, but I don't like it.
It's the right word. It's the right word.
I don't like it because, you know, it's another way they have used to divide us. Unaona? So, wewe unakuja unachukia msee wako ati juu ni msapere, juu ni mjaka, juu ni mwembaka. Like, really? Are you serious?
Unaona?
Hiyo kitu kwanza waga imenikera sana. Alafu politicians, juu, the way they're wako wicked, hiyo ndio wana use sasa.
Yeah, wanai fuel
sasa to their advantage.
Because tribalism ikidedi, Kenya ina shoot.
Imagine.
I think tribalism ikidedi, corruption itaifuata immediately.
Immediately.
Because now, the minute you can't hide behind tribe, Aye. Justice.
Nepotism is the worst kind of system that you can have as a country. Because sasa unajifanya unasaidia watu wako, but you know what? You're expecting those watu wako, when you get in shit, au watu wako watakusaidi. Na sasa hiyo ukifanya blunder, guess what? Au watu wengine sasa wakiprotest, au watu wako watakuja kukusupport.
Yeah.
Right there you have a fight. Nani atasafa?
Yeah.
The common guy.
Yeah.
So one destiny concert. Tujue kule tutotoka as a human race. As a country, as individuals, na kule tunae. Sisi wote we are linked. We are in the human race as one destiny. So this is the one destiny concept, kuambia watu tuko pamoja. Usiseme ati, oh, I don't like reggae. Oh, I don't like this or I don't like that. We are all linked together as one. And if something like music can bring us together, especially conscious music that speaks to your mind, that is the best way to do it.
Okay.
So we are welcoming everybody to the One Destiny concert.
Ina happen obi?
March 30th at the Two Rivers Mall.
Two Rivers, kwa nini ulichagua hiyo venue?
So tulikuwa tumepata venue nyingine ndogo, museum, because we want to make it like a boutique kind of unique setting, because unajua sisi tunauza issue majuu.
Okay.
Sasa tunaangalia na mtu akiangalia kutoka majuu hii setting itakuwaje, backdrop zitakuwaje, product placement zitakuwaje, nini how we portraying the image gani tunajaribu kuportray.
Yeah,
we are very focused on a positive image, so hatutaki mtu ambaye atakuja kutuangusha. Tukasema hapo ni poa, already is a museum, national museum, already kuna hizo antiques, kuna nini, the garden is very nice.
Okay,
problem was neighbors. Kambi hapa by 10 o'clock, walikuwa wametuambia midnight, but mtu akatusha nora akatuambia hata sio midnight, by 10 o'clock ndio mmefunga by midnight, mulitoka kwa gate na vyombo zenu na kila kitu.
Okay,
so we decided we don't want to put our audience through that, so we have moved it to
Two Rivers.
Yeah, first of all it's secure.
I'll
take you back real quick for the Luciano show. Long race course, it had a very bad reputation in terms of especially security. for security for reggae concerts. But we had to invest top dollar in that, because that's the only way we could mitigate that that concern. So we got Third Eye Solutions. Actually leo amenipatia hii brochure. I never knew they made it, but they made the brochure for the the youth concert security report.
Yeah,
so I don't know if your viewers can see it.
Yeah, utanipatia ni ipige picha.
The auto tape, okay.
Yeah.
So we made security our priority.
Mm.
Tukaendezo mahood zote, seti, ngwaro, wapi. Tuangia na mboys, unajua. Si utajua tu mtaani, ukifika mtaani, utajua nani ndio magwiji huko. Kambia boss, kama mnakuja concert kujeni rosa.
Yeah.
Lakini kama mkuji concert,
tusichome picha.
Msichome picha. Mtu mtuambie tu vile mnadai sisi tunaweza wachore. Wachore at least mkae hapa mtaani mkijiba. Mjibamba, lakini msikuje kutukatia concert. Juu tunaifanya na peace and love pia. Tunawafikiria ndio tumekuja kuongea nanyi.
Yeah.
So we talked to everybody around the neighborhood. Obviously we deployed heavily around the area to secure the area, because hizo kuna maforest iko hapo nini. Alafu watu wakitembea wakiingia kwa venue, kwa street watu wakienda home. So we had a very, 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 very heavy deployment. So needless to say, the show was flawless.
Yeah.
Security was flawless. Nobody got mugged. Hakuna mtu aliibiwa simu. Hakuna mtu ali, you know, na tuliambia karao. Kama mtu anajinaisa kona vitu zake, anatumia whatever it is, don't bother with them.
Yeah.
But as soon as you cross una interfere na raya mtu mwingine, abusive or, you know, fighting or whatever,
then
you can, then boom, boom, boom. Teke. Hata utajua nini ili happen.
Yeah,
so, the same thing for Wailing Souls. The 30th of March is what we want to do.
Yeah.
We want to make sure everybody's going to be secure. We have a secure venue. Two Rivers is a mall. So once you get in the gate, the car is frisked for bombs and guns.
Yeah.
Ukiingia ndani, kuna ma CCTV kibao. So na uko na tiketi yako ya KUZ, whatever your car is. So ukitoka na KEAB, utaulizo ala bosi. There's a discrepancy here. Unachukua.
Oh, okay, that's good.
Unaboro gari ya mwenzako nini? And then obviously in the premises, they have covered the perimeter for us to tie bolster, but in the premises, that's why we're going to have the real security, so everybody's comfortable and everybody's happy. So you can check us out at www.musicalsafaris.com. Safaris with an S.
Yeah.
You can get your tickets right now. Get ready for the show.
Yeah.
And we hope it's going to be a large experience. So with your support, we can go like nimeambia mwafsa exclusive
yeah
on Ikonini.
Yeah,
you had it here first, Barry Salmon. Mm-hmm. August 3rd live in Nairobi. Mm-hmm. First time in Africa.
Yeah, okay.
So wase kama wako na suggestions pale wanataka tumpeleke, go to musicalsafaris.com. Rusha suggestion, mwambie hey, akikuja Korogosho kuna base flani akiingia atawaisahau, kuko hivi na hivi na hii ata enjoy sana. Ama akienda Naikuru kuna waterfalls zingine ama.
Yeah.
So it's actually a thing on my site. If you want to win tickets to the safari or to the concert, shoot us a 30 seconds, 1 minute video.
Yeah.
Utuambi, ama ata unaweza andika script. Whatever is your fancy, ama unaweza to drop your voice note. Utuambi, eh, by the way, mkileta msani flani.
Yeah.
Either Berries or Wailing Souls or anybody else we're trying to bring. You know, where would you like them to visit? Kama ni ushago kwenye muko na ngombe zingine za grade zinakasijui aje. Anaweza come. If it's going to be a cinematically, ama visually, if it's going to be a good experience, we'll do it. And if we pick you, obviously we compensate you and we give you free tickets. So that is
something
we're giving to the fans. Na clear ina saidia ku sell your country. Sio Masai Mara too.
Wailing Souls mnaenda na wapi na?
So Wailing Souls, we have targeted to go. As soon as they come, the first place they'll go is Olpejeta in Mount Kenya. Just because Moran Lounge is also keen on doing the safari for music, for visiting artists. They don't work now very closely.
Okay.
So they'll go for their reggae Thursdays for a meet and greet. Go to Mount Kenya, do the Olpejeta, do all the elephants and rhinos and all that good stuff, like Richie Spice did, which was a good look. Or nearly appreciate cause.
Yeah.
You know, don't ah wasanii wasikuja tu aoneshe ati ni big time atafanya tu show alafu kesho amepanda ndege ameenda. We ain't playing that. First, we're not overpaying.
Yeah.
Alafu we're not going to be mistreated that utakuja tu inge stage uto. You can do that in America because that's where you live, or in Jamaica.
Yes,
but hapa uko motherland, uko Africa. Hapa uko international. Uko local.
Yeah.
That's why even my musical safari, when I'm doing it, it's international. Sasa ukija mtaani.
Yeah.
So even people in Utah should change their mindset kufikiri hao sasa ndio local. You are the international. Hapa mko ndio paradise. People pay top dollar kuja hapa ku visit Kenya. Unaona? They pay thousands of dollars to come visit Kenya. So kama tungekuwa kama sisi ni tuko mahali pa udu hivyo, would I spend $10,000 a day to come here?
Yeah.
You know? That's the thing. So we should be proud of our heritage. We should all sell our own country, sell ourselves, be proud, be strong, na tujue whatever issues ambazo tuna go through as a country, we shall overcome.
Yeah,
you know, kila kitu inakuanga tu for a period of time. But if you're strong mentally, to overcome. Umesha lose race as soon as you give up. Unaona? But if you don't give up, you keep going somehow, you have won the race.
Okay. So alafu Beres venue itakuwa the same ama mjui
bado? So we have not put out anything else. And then this is another thing, like I was telling you, they reached out to me.
Yeah, okay.
Burning Spear reached out to me. Baka nili hang up simu. Ndiyo mother kani call tena kana mimi ni wife, ni sister ya wife ya Burning. Jina yangu ni ina hii. Unaweza ni Google, niko kwa Facebook, hata naweza enda niweke post sahii. Wende wote ni mimi. Nikamwambia madam, I'm very sorry. Nilikuwa niko na mavitu zingine nafanya hapa. Nilikuwa nika mtu ana pull my leg. Yeah, but sasa kaniambia, oh, no. So, you know, obviously it didn't work out, but already wako na nini zetu, tuko na hiyo rapport.
Yeah.
As soon as mambo ikiwa fresh, hii hata itakuwa tu unannounced. Akisema, oh, you're ready to go. Maybe ni mwambie 2 months notice.
Yeah.
Boom. Nipige simu kadhaa, we make it happen.
Okay.
After that, tukinanego tu na bani na hizo stories zingine. Nani wa
watu
wa Beres amenipigia. San Waka ndio manager wake.
Oh, okay.
Amenipigia simu. Ameniambia, hey, nasikia kuna tour dates ziko available Africa. They're very much so. Why don't you come? Akaniuliza offer yake. Obviously, nika low ball. Akaenda missing kidogo, lakini the manager called me. I think it's the tour manager lady. Ndio akaniambia, hey, hizo rate zako unaweza adjust. Nikamwambia mimi najua rate card ya Bere ziko juu, na that's why he's never come to Africa. Na amekuwa akiapproach na promoter kadhaa and he's never accepted. Ndio mimi concept yangu ni mnakuja Africa. They have stolen everything from us. We are poor. And there is a kidogo aliacha ma politicians wamekula. So you are not coming to a place where it's bank ati unaweza sema ati tata tunaenda Africa ati kuna do. Do iko, but si unajua vile kuko. The gap between the rich and the poor is so big. But you're not going to get it the way you're thinking you're going to get it. Tupunguzie bei, tuweze kupull off hii show, tuweze kupatia msanii experience. In fact, haja yetu kubwa ni ya visit Africa, afike motherland, akiss the ground, alafu tumpeleke tu sehemu zingine do. Yeye mwenyewe atakuwa anaona hivi ashindwe why didn't I come sooner? Alafu aende aambie wasanii wengine waambie. Sasa au ndio atakuwa ni kama maambasada wetu, unaona? They will be singing our songs, atakuwa anasema wow you need to go to Kenya, or man you need to go to Africa. Sasa ikifika hiyo point, au ndio wanatuimbia nyimbo zetu, our image will improve. Economy will improve. Tourism will increase. Unaona? Vitu kama hizo. But if you continue focusing on negative stuff, nobody wants to come with you. Nobody wants to mess with you. So, hata kama ni kuforce. A negative thought pops in your mind, unaichomo haraka sana. Kwanza unajilengesha ni kama hata ikuingia. Because your mind is open. Kitu yote inaweza pop in. Whatever you welcome, itajaza mind yako. Ukijaza na crap, utakaa na hiyo crap. But if you force it, like actually force it, like you're actually physically moving something, fill it up with positive energy, fill it up with positive ideas, thoughts. Kwanza thoughts, because what the thoughts zako ndio zina form actions zako, na ndio zina form habits zako. So focus on zile vitu unafikiria. Thinking about good things, are you thinking? Pole bana, unajua mimi nimekuwa DJ. Mimi bado ni OG, so I have to teach the youth. We really want to focus on that. So
okay. Na nini, willing tarim kuna media partners?
We are actually in the process of looking for media partners. Last time we worked with Citizen, it was a top-notch professionally executed show. Walifurahi sana, wali get mileage kibao sana kutoka hiyo show. We even had a rap party with them, with all our partners, with all our crew. Tulikuwa hapo nini, Westlands hapo kwa itwa Geo place, that a famous place with all those restaurants. Westlands.
Okay,
if I remember that place, we had a very fabulous rap party. In fact, one of the DJs came, I think it was Musical Sheriff. Akaniambia G, yani umefanya show na umemaliza show na umehost rap party. Haijawahi fanyika hivyo hapa mtaani. Cause inakuanga tu show ikiisha hivi,
kila mtu anaenda kivyake.
Promoter kwanza ana disappear, apatikani.
Ndijua amebaki na doya wenyewe.
Huyu hajalipwa. Sijui kuna kitu kingine ilivunjika huko. Sijui kuna mtu aliclaim, sijui alipoteza ndaye ama alipoteza sijui nini. So there's always those shenanigans. We try to avoid them. So it's so unfortunate that Citizen wanted to they refused to partner this time around. Kuna utiaji flani inaendelea, I don't know exactly what it is, but like I said, I'm not going to focus on that negative energy.
Najua.
So whatever they decided, you know, as corporate, ni sawa, wacha wakae hivyo. Na sisi pia, sisi ni corporate as MSG. So tutakaa tu na we have talked to a couple of other people. We are very excited, but I'm not going to make an announcement that it's firm. And then we're going to go from there. Yes, sir.
Okay. Because Beres, naweza taka kusikia kama kuna watu wataringa. Because Beres cuts across, Beres inza come from Capital FM to Inoro. Yani that's Beres Hammond. Like,
kutoka Ramogi, mbaka Kameme,
Because Wailing Souls na understand niche, yu ni Sisi. Like kuna walosu wanapenda reggae, walosu wanapenda old school reggae, kuna Sisi. Alafu Beres, I think ni everyone knows Rockaway, kila mtu anajua Tempted to Touch. Alafu the fact that the first concert itakuwa crazy,
not only in Kenya but
in Africa.
So hata watu watakuwa tumetengeneza jina sana. Tourism fund, holla at me. Let's do some biz.
Magical Kenya,
Kenya Tourism Board. Your 500 million budget ya marketing, ni banjie 1% ni waoneshe maajabu. Hata sio mob. Lile ma overhead mnatumianga tisijui kulipa staff ati mtu akufagia, 1%. Nipatie ni mimi.
utabaki umefanya vitu zaje. But mi na look forward to you. Alafu pia for me this is a beautiful thing kuweza kukaa chini na msi anapenda hip hop na reggae, cause like I'm one of those rare people as in tukianza kubonga juu ya KRS tutabonga, bonge juu ya Bob Marley we'll talk. Inakuwaga hard, it's we actually a rare species, right? Like watu tunaelewa reggae kabisa na tunaelewa hip hop kabisa. Tunakuwaga rare kiasi. Yeah. Okay. But hey, good luck, Buddha. Yeah. Alafu, nini, uko bado best states ama usha rudi kabisa?
Niko best states for right now. I'm wrapping up things. Yeah. As soon as the show takes off, because like I tell you, this is going to be like a TV show. As soon as nikipata like a national network like an NBC or an ABC,
yeah.
Sasa unajua mambo ya budget hapo itaniondokea. So all we need to do is to arrange tuko na 12 episodes.
Na sasa kwani una shoot na gear gani? Kusi yao natakaga
it has to be 4K lazima kuwe level. Plus. Yeah, lazima kuwe 4K, lazima kuwe production is top notch. Even hata hiyo ya Luchero tulifanya it was in 4K.
Oh, okay.
Yeah, the only discrepancy ilikuwa we had our own footage which was 4K high definition, lakini we used footage from Citizen and we used footage from Homeboys. So hizo zao kidogo zilikuwa, lakini yeah, kama wewe una hiyo eye ukiangalia hiyo video you might not notice it, but if you're like wewe ni keen ama wewe ni producer,
lakini bado mko na raw yenu.
You have
the raw footage.
We have the raw footage, so we can always edit it, we can always, you know. So out of 12 wakitukipatiwa kama season to some shoot 12 episodes. Unajua ni 12 artists.
Yeah.
Going different places. Cuz hata itafika point tukwe tume market ya Kenya easy handle anymore. Now guess what? Start going to other different African countries.
Yeah.
Tupata Namibia, tupata TZ. Tuko Niger, you know, something like that.
Yeah.
So it's something at least pale tunaianzia tume focus mbali 5, 10, 20 year plan.
Yeah.
Unaona?
Yeah.
Sasa hii watu wanaona nafanya mavitu wananiuliza, wewe ji umechizi nini? Why are you doing ABCD? Why are you doing ABCD? Lakini mimi mindset yangu ni different. Mimi utaniambia niende Ochama, niende mtaani pale kuna kafroti, nianze kujenga ati ndio nikae sasa ni naanza kuchukua doa ati sasa ati maisha yangu imefika hapo.
Yaani ku explore. Kuzi zote pia ni investments, unajua? Is this a different investment? But
different, different. It's obviously, it costs money, it costs time, it costs your brain power. You have to think a lot, you have to have a lot of ideas, a lot of networks and stuff like that. I'm not saying that it's build plot yet, kubaya plot yet, but kubaya plot yet, but kubaya. But, you know.
Yeah, it runs out to think different.
Think different, like, think different. That's all I'm saying. Yes, I am.
Yeah, alafu wengi wetu tuko na ancestral land. So, which tunadharau, but ancestral land, like the way the internet is inaendelea to spread, it's going to be something. So usidharau ancestral land, you have to buy in the city, because the city comes with consequences. Majuzi nakunga nikiona a video ya nani ya Boniface Mwangi alikuwa amepatana na mzee sijui alimkon. Uliona hiyo video? Amepatana na mzee jo akipelekwa kotini, you're a thief. Thief. That's
asa na accused Boniface Mwangi.
Zi. Boni ndiye anambia mzee. Mzee ali call Boni
alibibia.
Sijui alimkonini. Hapo ndio vile Boni waga ni mzeezi kuachia.
Yeah. He's loud. He's very loud.
Yeah. So ilikuwa like kulikuwa na a whole commotion around it.
Wow.
And but it just shows you. So it's good. Saizi unajua tunatry kuambia say like let's think different.
Just think different.
Like if you feel like you want to be a farmer, of course invest in land and nini and nini, but if it's purely for speculation, because you're saying we invest for speculation, it's
speculation
never purpose. Yes, Buddha just kumoja kuna baro fulani itapitia hapa, so wacha tuanze kujipanga
wapeza kuchora.
Inakuwa nini nini sana.
Speaking of ancestral land, pia mimi nimetoka niko na ancestral lands huko Kirinyaga. I am a rice farmer as we speak. Pishori, grade A, number
okay,
one.
Okay.
Hola at your boy. So I do that, you know, because it's just been handed down. Not certain to know, because it's economically viable. Niko na jaba, mugoka. So
okay.
Lara acres of mugoka. So I'm doing that too. Alafu vitu zingine hapa kadha, but that's not my main focus. I have Biksa in Mombasa. I don't know if anybody knows Biksa. It's a food coloring.
Oh, okay.
Very, very precious. Iko inatumio maju in tekeleza ma lipstick.
Oh, okay.
Kukala ma food.
Mm.
And then it can only grow in coast where it's dry and it's
hot and humid.
Hot and humid.
Okay.
It doesn't need water. It doesn't need it. Ukisha ipande kisha mea. Wene kuvuna tu. alafu it's organic, it's natural. Ebu enda uko state ama Europe useme organic na natural.
Yeah, najuaga.
Non-GMO. Izo watatu.
Yeah. Like a sukuma wiki pale ukiambia watu organic.
Organic.
Watu wanakubaliana nayo
kabisa. Wanasema hiyo ndio tunataka. So they can put it in all kinds of foods. They can alafu wana use kwa lipstick ya madame. So you know, Rihanna, if you wanna get some stuff for your lipstick, call at your boy OG right here.
Yeah.
So main focus is media, travel, and entertainment.
Okay.
And obviously the objective is to put Kenya in a very positive light, ili to attract visitors kitu ya kwanza, tourists, business people, investors, and watu wengine wote watafollow.
Oh, sisi tumekuwa tukitravel tunaenda places, majuzi tulikuwa Diani, so naenda kuplug iko nini shamelessly. Mkiamua mna need a podcast on the road, natuambia. Kishapa tuwaka budget, please fly.
Iko nini.
Tunafuata huko, tunanini. Na look forward, ukiweza kuconvince Willing Souls wakae na mimi for a few minutes, ndashukuru pia.
We will do that. We will do that.
Yeah, but nimeshukuru jobu. Alifu nimefraya tu kuweza kubonga na mtu juu ya like reggae and hip hop, because these are two genres that are close to my heart. Na pia matatu culture, like usha states jo matatus, because I feel like that's one of those exports where tuli ililetwa kiasi na hip hop, but pia si hip hop, lakini we hip hop fied it so much. Like it's street culture, it's graffiti, it's loud music.
So those is your time, you know, called the popular culture. Lazima kuwa na ngoma ni ma hip hop ndo zinacheza huko ndani. But unapata pia reggae pia bado ilikuwa na place yake. So as much as watu walikuwa wanasikiza hip hop na even Lingala was actually prevalent at that time. But at some point itafika kutakuwa na reggae, kutakuwa na reggae. It's only that this most recently umepata sa reggae ime prevail mpaka imekuwa accepted. You can go to a club. It's reggae night.
It's reggae
all
night.
So Monday to Monday, come on into a reggae, you'll find a place to go. So it's actually, we were having actually this conversation. I met Wakadinali, because I like to mingle and you know, nionge na my youth. Obviously stories are hip hop. So nikapata hata hao in their spare time, as much as they do hip hop,
wanasikizanga
reggae. So I've actually invited them to the show with Wailing Souls.
They
are very excited about it. So big up Wakadinali. And I hope to see you out there.
Okay. So Buddha, mimi nimeshukuru kabisa. Kwa say tupatane ni 30th of March, sindio?
Anything changes, tafadhali angalia kwa mtandao. Just look at musicalsafaris.com website, Musical Safari on Facebook, at Musical Safari, and at Musical Safari IG and Twitter. That is where the real information is. Because sasa ile flyer ya ikona museum ilitoka ili leak for some reason. So everybody's like, kwa nini muna change venue? Kwa nini muna fanya hivi? But as organizers, we do change. Mambo change again. So if anything changes, just look at the website. We'll have the latest information. You'll have the latest ticketing information. Things are likely to change. So just stay on the website and all the socials. Utaona vile mambo inaendelea. Lakini si ati uende consult ati best yako ati, hey, ulisikia wako wapi? Squeeze wako wanaenda Kasarani, hapana. Check on the website, you get the right information. Ama ukuja uulize Mwafrika hapa. Iko nini?
So vile umesikia jo, 30th of March, it's all about the Wailing Souls.
Easter weekend.
Tutakuwa hapo tukikumbusha visitor yetu wa America, Kevin Kamiethe. Don't run from the police, man.
So, if you know you're innocent.
Lazima jo tu represent yo siku. So imekuwa ni episode 282. Kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 282 tukisema ekonene.